Christian, Christian. Leo na ushindi wako Bwana, ushindi wako Bwana. Leo na uwepo wako Yawe, uwepo wako Yawe. Miujiza uliyotenda kokote nimekwenda, leo na wewe Yawe. Leo na ushindi wako Bwana, ushindi wako Bwana.
Wana uliniokoa, ndugu zangu walinitoroka, dada zangu walinitoroka, rafiki yangu alinipuuza, mpendwa wangu akaleta noma, lakini Bwana ushindi ukanipa, miujiza nikashuhudia, sasa mimi naweza kuimba, sasa mimi naweza kuimba.
Leo na ushindi wako Bwana, ushindi wako Bwana.
Ndiye Alfa, Zera na Omega, yeye ndiye mwamba usiotingizika, kokote niendako miujiza nimeona. Lord of Lord, King of Kings, Lord of Lord, King of Kings.
Nimeona ushindi wako Bwana, ushindi wako Bwana. Nimeona uwepo wako Yawe, uwepo wako Yawe. Miujiza uliyotenda kokote nimekwenda, nimeona wewe Yawe. Nimeona ushindi wako Bwana, nimeona uwepo wako Yawe, uwepo wako Yawe. Miujiza uliyotenda kokote nimekwenda, nimeona wewe Yawe.
You are the Christ and you are the Savior. Shukrani zetu twaleta kwako. Asanti Bwana kwa maisha yetu, asanti Bwana kwa masomo yetu. Wazazi wetu wametupa upendo, kupitia kwako shahada wamepata. Talanta yao ikaleta ushindi, wewe ndiye Alfa Zena na Omega. Kila siku wewe wastahili, kila siku wewe wastahili, yeah.